aliyekuja wewe, aliyepita majanga sagi ni mtaji, aliniacha mwenyewe. Umekuja mtetezi, mjuzi wa mapenzi, daima nitakupenda na uzidi kunienzi, takupa na tenzi ili usije kwenda.
Niyuma girl, nije kambali na minao. Yuma girl, yuma girl, usije kambali na minao. Yuma girl,
muda wote baby girl na kuanza, muda wote baby girl, muda wote baby girl na kuanza, muda wote baby girl,
muda wote baby boy na kuanza, muda wote baby boy, muda wote baby boy na kuanza, muda wote baby boy,
yeah, yeah, muda wote na kuanza, na kuanza baby girl.
Imekuridhia chochote unachotaka nitakupatia.
Sakata rumba.